Ministry y'ebyobulamu erangiridde enteekateeka ez'okugasiya obuweereza bw'obujjanjabi obw'ekirwadde kya Nalubiri mu malwaliro ag'owansi mu ggwanga lyonna oluvannyuma lw'okutongozebwa okw'eddagala erya hydroxyurea erisookedde ddala okukolebwa kuno mu Uganda. Omwandiisi w'enkalakkalira Dr. Diana Twine yagambye nti eddagala lino kaakano erikolebwa kuno lya kukendeeza n'ate ku bbula ly'eddagala okukendeeza ku bisale eby'obujjanjabi wamu n'okutumbula obuweereza obw'okulabirira n'okufa ku balwadde ba Nalubiri mu ggwanga lyonna. Eddagala lino likolebwa kampuni eya Quality Chemical Industries Limited eruzira era nga gavumenti eteekateeka n'ate okuliweereza okuva mu malwaliro amanene aga referral okutuukira ddala mu malwaliro aga Health Center 4 n'ago wansi ddala. Abakungu bagamba nti kaweefube ono wa kutuusa obuweereza obw'obujjanjabi okumpi n'abantu wamu n'okukendeeza ku mugugu eri ku malwaliro agawa ebitanda abalwadde abangi ddala ab'ekirwadde kya Nalubiri ekyegirisisa mu Uganda.